rock and jiggle to some savages.
Manson selector,
remember that, remember this one. Wanna chunga 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 chunga. Wanna chunga 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 chunga. Wanna chunga 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 chunga. Wanna chunga 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 chunga.
Ma wanna chunga, wapuzi wanna chunga, shangu baby wanna chunga, nini nini wanna chunga, sponsor wanna chunga. Bona anachonga, siki mpanda gana wabwa ja bla bla anachonga.
Never switch kila kodi kwangu waikatai. Na madem zao kila morning don't unfesha tie. Dada zao wapo kitchen wananda chai. Bad loss anacheza BSC na Farai. Logo pata somo, funga la godomo. Pima chubo kwa madem, wezi ligi nomo. Tuliza mshono, sijo kateze ya mkono.
Hivi wene ande kit.
Basi hini move pono. Peperusha bendera, chaka mchaka masera. Weka diri woni wangu mini na mwaga mahera. Wakitonga poa, wakinuna poa. Bado na waboa, wauni zima taa poa. Wana test gang, na we bad gang poa. Gang gang gang, na we kill bang poa.
Hiya rute kontinua, vichwa na vipasua. Nazani nye mnanijua, mina sign up.
Wana chunga 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 chunga. Wana chunga 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 chunga. Wana chunga 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 chunga. Wana chunga 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 chunga.
Ma wana chunga, wapuzi wana chunga, shangu baby wana chunga, nini nini wana chunga, sponsor wana chunga, bona wana chunga, sikimu panda gana wabwa ja bla bla wana chunga.
Now got the lambs is your fit now. Rich shit, see a picture like a Hindi Krishna. Who's so rap too? Me a ish now. Be humble bitch, watch a kuchonga and sit down. Blah blah do what you talking. I'm comacking, I'm the madin. Now watch on my capping, shut up catching. Yes gang rapping. Wana chonga ila tukikutana. Wana shika adabu, wana komana. Wakijana mipacho tarabu. Step away usini gande tuke wane ustarabu. Na kupiga mande ukichonga bila sababu. Anachonga kisa nimemkata. Alipike simu nimekata. Na kuna picha ndo dance sasa. Ndo number one. Wakizila boa, wakikunja boa. Oni tunabobo bande zetu tumeboa. Wakikomplain tuko top 10 boa. Tuna maintain na kusustain boa. Iya luta continua vichwa na vipasua. Nazani nye mnanijua mina sign out.
Wana chunga 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 chunga. Wana chunga 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 chunga. Wana chunga 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 chunga. Wana chunga 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 chunga.
Ma wana chunga, wapuzi wana chunga. Shangu baby wana chunga, nini nini wana chunga. Sponsor wana chunga, bona wana chunga. Ziki mpanda gana wabwa ja bla bla wana chunga.
I don't want that.
TS Gang Kingdom.